markali ya deeq raashinka oo ku kooti boqortooyada Saudi Arabia way balan qiibay 1200 oo qoys oo danyaro ka jira kaamamka baydhaba ahana sayti oo lanka tirgali iniyo ka afuran dadka dantiyar raashinku waa iska jari burburi sokor iyo saliid iyo way dadka la deersiiyo oo kuma hadnagayna hay'adda boqortooyada ee boqor Salman oo dadka masaakiinta ka tirgali iniyo ka sooman bil barakeysan Ramadaan qaar ku mid ah dadka raashinka lan qiibay sheegay iniyo helan waqtiga oo ka baahanayeen raashinku wayni yong mahadnaqayna maamulka degmada baydhabo iyo boqortooyada Saudi Arabia
maraheen qaamkaan malaalay leelare ayada mahadsantii maya mahadnaqay dadkii oo raashin ku nasi Saudiiga geey koreen dadsay tamar iyo bariis iyo burad nasi isaytii ka jeer ayada mahadsantii waraba la arri jeer intii oo sadaqaan hadii badti sabab adoo qosii
raba laan way manka raashin ku nasi masaakiin aanna dad boys aanna manka raashin ku nasi kaar allah si kulun kana kara la qowel amanka geela dare ha waa maasnina dadka shin ku nasi waa maasanta saudi ka waa maasanta
muslimiin dha dibti sadaqadanka weela ilaahay anka shukri saudi anka bur ibaris isakor itamar alhamdulillah
gudoomiyaha ku xigeenka arimo bulshada degmada baydhabo sheegay in maalintii lamaad iyo wadan qaybin tiraashin kun wayn ummahan nagay qof kasta oo galan ku jeesida biyo tiraashin kun
ma idinka faraxsanna inuu maalintii lamaad uu qaybiyayna gargaar kaasi oo liiga gargaaray oo muddo dhabaateysan oo degmada baydhabo ka nool iyago taasiin qaybiyay teeda tadamun oo wakiilku wato hay'ad boor salmaan runtii maylanaha idan ma santin hay'adda tadamun iyo hay'adda boqor salmaan idan ma santin sida faylay oo dadka tabaalaysan laan huli dadaalka dheeroysan iyo hagiliidan ka dowlad ahaan siin garab surugna waana siin mahadnaqaan lanka oo muslimka ee oo deegaanada ka nool hadii oo mas'uuliyaddu si dadka ku saaranta walan gobada naftiye jazaakallahu khayran ere ma yeedin jeelna anta geeka dadka wala ku qayb la ka sii hay way ka jareen host community gi oo dadkii oqon leey tahay oo meel raay us waylin tahayen maamulinka oo nuujeen ulad nuujeen taasa anaska jaran saaso kale kaamamka yak jaran marka ma yeedin leena insha Allah ma santin jazaakallahu khayran.